Leo kuna kazi manzi ya kuna form
za jipa
Pamela.
Yeah, umeza msikizia.
Ala.
Ah, shere.
Yeah.
Parui.
Kabaya. Ukinicheki hivi ni na shida kama so. Kwa flow huwezi ban juju vile kume chrome. After kulegalize na safisha na cologne. Nilipocheza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. Nilipocheza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. After kulegalize na safisha na cologne. Nikona allergy ya story za udu. Nandula sini mbichu sini kanya game gu. Sherehe nilipenda sim kadikiwa you. Sahina kimbizanga makeg na nusu. Kwanza napenda form ikiweza lafu sosi kwenye meza. Kuzitoka toka chini hadi juu. Nikikuwekelea utateleza. Behavior kwa impreza akikesho sintaumwa na migu. Simjui jina batu na dara na tukwa kona. Vile na slow wine minasikia yo bakora. Excuse me sir, knowing me is an honor. Kama riba ni ganji basi ndiyo ntabonga. Niseme nisiseme.
Sema.
Niseme nisiseme.
Sema.
Nikitaka sinipewe.
Pewa.
Na nikilewa sinilewe. Ukinicheki hivi ni na shida kama so. Kwa flow huwezi ban juju vile kume chrome. After kulegalize na safisha na cologne. Nilipocheza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. Nilipocheza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. After kulegalize na safisha na cologne.
Kejani siezi rudi bila gala kona booty. Squeeze ya pa mjini mapinji wako kwa nduti. Josephine Hills koko kwenyu kuna vumbi. Na muitanga suba tia upenda kuitua Suzy. Na exile nimepiga na tangu juzi. Betsi taza jujo tatanizi na jacuzzi. Mbona juvile zi uhos ma sleepover. Dundaka imeshika kuna komreda kosoba. Mziki ni achekesho ni posho ntarudi gambling. Kanko wabling sipendangi ata makadling. Anasema jindo ufanya akuwe bubbly. Baby girl utawezana na is something. Nina kichoki na kikosi sikosi. Juu ya moshi mina fukuza covid. Sirudi home jota budango ko off. Tabia mbaya nilingiza mbocho.
Ukinicheki hivi ni na shida kama so. Kwa flow huwezi ban juju vile kume chrome. After kulegalize na safisha na cologne. Nilipocheza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. Nilipocheza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. After kulegalize na safisha na cologne.
Akia turudi nyumbani. Yo mama is my mama. Hii maisha sinifani. Tashikuwa na kiwaru demia kwa kinitahani. Kuna mteka na Subaru mini kona nisansani. Nifani. Na mabishte wa Pamela wamekam. Na situ mefurais jui mbona wamejam. Msimu wa July kila chalia na madam. Na simu si reply ata ipigwe na madao. Na masponyo kuchachisha ni matao tao. Brayo aja ilalisha ni mabao bao. Tuko dunda utadhani yako kwao kwao. Kufaragiza utashindwa Johnny How.
Ukinicheki hivi ni na shida kama so. Kwa flow huwezi ban juju vile kume chrome. After kulegalize na safisha na cologne. Nilipocheza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. Nilipocheza kiso siezi rudi home. Siezi rudi home. Siezi rudi home. After kulegalize na safisha na cologne.